napiga goti na jombea dema nchende pema kwa levoto na mkubala na mkubali na chotema salamu natuma kwa lema za bwana ni mwiko kubuma kuludi nyuma chanzo kukwama na kama Tennessee Rams inapodunda bokwe na lusha mateke kama ni shukulani ya punda uvundo kumbuka la kuvunda lina wani lungo na vyoweza ila mtiemwe madungu julani na nadondoka si Rams nasema bule ndoa mcheki tena kama nyana unaikundula yona chana nye mchane meganda kama isukule uwezi kunelewa kama ulikimbie shule na kama vyokono vikubwa kama king bila kwangu kakipepe kidondoshi shadu wakumu na naunguluma sauti yangu piki bari kwa kumbushe mtuwa kulima mindo shamba la mistari
salam kwa masela na madem salam oh, oh, oh. Salam kwa masela na madem salam sisi ketu wa sahem salam
Yo, watch the days go. Nick and Bish KZO. Nipo kwenye blaze, yo. Can't you see the haze glow? A brown my MC, kama laser beam. 4-4 Uzi, shoot kwenye magazine. Fukuza wapumbavu, kisha letters in. I'm so sick, I don't need no medicine. Usije kwa mskit na Bible. Nick so idol, shit na spit kwa rival. Pesa ndo kit na fight for. Snitch and die slow. Wanna say my street survival. For sure, man, music gonna pay. Hini soundtrack, skize kwenye beats betray. None of the sound wipe. Pack me in the rap, kama animal. Tupa kiberiti, flow ni so flammable. Na mwona James Brown. Kwenye hip funk, b-boys, dance is down. Mr. Too Much for the industry. All your money, mbu na Nicky Bitch, ni killer B. And I'm done.
Please, please, be the same. Unavo nisikia kama nimekuzi basi sorry. I don't wanna be the same. Please, please, be the same. Unavo nisikia kama nimekuzi basi sorry.
Tuko saving before my power ndo zikatiki. Wako craving baka wana think we matope ya utopias. I drop kwa namba nane na it's obvious. Na tokenga tuma namba nane. Waligusi wa makods wakashanda. Waka anza blame my prod wa masongs wao huimbaga. When I wrote this walijua ni menduya. Cause I made one kabla ka approval lika sawa. Wati wako sawa juu ya viroba. Nenda na hizo kids cars ama punda snianda. Zikuta bado mei natinga streets ama preachers. Niki meditate after getting wire kumoka. Wale wanapenda play leo kimenuka. Mabeliva watasema dunia mepasuka. Walipaswa angaza mona sindano wakatupa suwa kuna vile. Saiju naweza kuishona. Sound of the street lawyer. Sound of the street lawyer. Peleka uko. Iko sawa. Iko tiamu. Twende.
Salam. Kwa masela na madem salam.